Monster.
Ah, here, pretty so dear, chitty pico. Chitty, chitty, chitty.
My man.
Sino mabingwa wa kistoria, makolo wanatujua. Sino mabingwa wa kistoria, makolo wanatujua. Minaipenda Yanga, wezenu mtoto Jangwani. Wachawi na wanga, pigeni nduma siambio. Minaipenda Yanga, wezenu mtoto Jangwani. Wachawi na wanga, pigeni nduma siambio.
Akirimisha chidi pingo.
Sasa tunaondoka, wanangu tunaondoka.
Kama kweli mtoto Jangwani tunaondoka uko.
Tunaondoka wauni tunaondoka.
Kama unajua tunapitani tunaondoka.
Sasa tunaondoka, tunaondoka.
Kama kweli mtoto wa Jangwani tunaondoka uko.
Aye, chapa.
Kama unajua tunapitani tunaondoka.
Kianga tunapitani.
Alika mwena Bugatti.
Kianga tunapitani.
Makolo levo wazifati.
Kianga tunapitani.
LCGSM
Yanga tunapiza.
Aya changa mgeni, changa mgeni. Wananji changa mgeni, changa mgeni.
Yanga tunapiza.
Acha.
Weka baria, tuende.
Sasa tunainama,
tunainuka.
Toto wa Jangwani ya tunabaye,
tunainuka.
Oya tunainama,
tunainuka.
Da Yanga Afrikani ya tunabaye,
tunainuka.
Pompoli poli popopo, pompoli poli pola.
Pompoli poli popo.
Bauni pompoli poli popo popo pompoli poli bola.
Pompoli poli popo popo pompoli poli bola.
Come.
Weka.
Ay. Sasa tunaondoka wanangu tunaondoka.
Kama kweli mtoto wa Jangwani tunaondoka uko.
Tunaondoka wauni tunaondoka.
Kama unajua tunapinzani tunaondoka.
Sasa tunaondoka, tunaondoka.
Kama kweli mtoto wa Jangwani tunaondoka uko.
Aye, chapa.
Kama unajua tunapinzani tunaondoka.
Kianga
tunapiza.
Mdogo
tunapiza.
Alika mwena Bugatti.
Kianga tunapiza.
Makolo levo wazifati. LCGSM. Aya changa mgeni, changa mgeni. Wananji changa mgeni, changa mgeni, changa mgeni. Aya changa mgeni, changa mgeni. Wananji changa mgeni, changa mgeni, changa mgeni.